like it.
What's up? Hit Master DJ Mike K.
It's time for the takeover.
The Hit Master DJ Mike K. Follow him on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Mike K. DJ Mike K.
Sana.
Mike K is my name. Music is my game. Moto Sana.
Ana mwendo malingo na kazulisha pusura ya upanga shingo huko nyuma kasimura. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. Baby, go for me, I take a look, look. You don't tell where my eye the truth, truth. You stole my heart away like you're a crook, crook. I follow you to see what's in the cook, cook. Baby, let me show you love better than you've ever seen before. Me, I don't go for short. Me, I don't go effort. My Rihanna, she didn't make me holla. She no get it wild. Baby, make we go see my mama.
Yeah. Who's it in work?
Hey,
naona majabu na songa kizaza kila mahesabu ninayopiga yanakata na isimababu mizimu yao imechachama au sina thawabu wala nionyeshe nyota ya ja kulia nimelia nikamaliza leso nimekosa kipendaro minikasubiria uenda kaja kesho lipo dodo sako tengo madro mwenye mapenzi atoke joto pepe ani pepe niwe mtoto tete o tete ani de Niepuke gundu
gundu
benzi inanichachia gundu
gundu
nuksi imenishukia gundu
gundu
benzi chachia gundu
gundu
nuksi imenishukia gundu Kaniva asona jema kwangu inayemtaka simpat vioja tunakara yani vangu vangu naisi nalala na hundi najisonya sonya pendi sasa bila hundi imaronya ronya nijabangwa kwa makundi nikabonywa bonywa liche wangu fundi nikapukunywa minata kwenye mapenzi ya toke
anitete
joto pepe
anipepe
niwe mtoto tete
utete
anideke
What's up, it's your boy, super dancer, super producer, and everything about me is super. I'm chilling out with DJ Mike K.
Hey, you done make me my heart to go.
I got a
Bala.
Yeah, baby, love me forever. Let's fly away together. Odo mudo budeka me kya kusi da ubeba. Kusi usudo wo nyame tono bobo wo yile fim padi ano defrani ti enti na me koko wo gikan sem de degu masungra na me gonto me. Nyame me pewa di ene na koko me. I say niwa mo faso bo nembo me. Ninya wo na me bohi. Wudi me change di ane to me noon. My chain watch your baby tell me you coming soon. My pion wo dada kuto nu for honeymoon. Can't hold grudges I beba ne kene do. Nyame ni me say I've been around the world. I would give anything just to be with you. You my everything, you my baby girl. Yeah, me best I become, I won't hold the same.
You done make me mad.
Jibebebe, asa jibebebe, embu jibebebe, siu jibebebe.
Are you nice?
Oh yeah, jibebebe, asa jibebebe, embu jibebebe, siu jibebebe.
Asa we, boja jiset. Swali susa na kula, fanya wainama, kisha rotate. Tuwa kunjishe na sura. Leo shimoli metema, meshinda beti.
Shinda beti.
Tuwa onyeshe sinema, wakina feti. Asajo, nejo, wena dancho godo. Hajinkolo jimpologo. Kwa unola soto jo. Baby jo jo jo. Hajinkolo jimpologo. Kikupa jo godo.
Oh yeah, jibebebebe, asa jibebebebe, embo jibebebebe, siu jibebebebe. Oh yeah, jibebebebe, asa jibebebebe, embo jibebebebe, siu jibebebebe.
Ah eh, nataka kwenye pachu pachu
pachu pachu.
Kitandani mwendo kwachu kwachu
pachu pachu.
Nichanganye waone, niwe fiatu fiatu
fiatu fiatu.
Ili penzi walikome, washakunaku
shakunaku.
Hey, baby samkororo, kerewa, naija,
soko soko.
Asa nomboro, malewa, aija,
roko noko.
Mi kwako shote atakila, lewa vimba. Mkuchekeche kama wakila, mkude simba. Asajo, nejo,
like
una dancho godo,
like
ajinkolo jinkolo go,
like
kwa unola soto jo,
like
baby jo jo jo,
like
ajinkolo jinkolo go,
like
kikupa jo godo,
like
unola soto jo.
Mike K.
Yo, baby, yo. Star boy, go bless you with money, yo, my girl. Eleku mare, bless you with money, yo, baby. Star boy, go bless you with money, yo, my girl. Yeah, sucka, 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 baby, yo. Sucka, 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 sucka. Oh, yeah, get full luck. Lock on, lock on, lock on.
Yo, 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 yo.
You have a friend, baby. Yeah. Sucka, sucka, sucka.
Oh, when I come through, they know we survive, so they turn up all eyes on me now. So many things we feel to do with your mama.
Go there, baby.
Ah, star boy getting plenty money. Yeah, you know what I got to do,
sucker.
Baby, she low for me, show me how to do,
sucker.
No doubt I'm the one for you,
sucker.
I'm the one for the TV every time you feel,
sucker.
Your body like Orodo. I'm a yak, my type of Olo show. Yeah, 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 yeah.
Sucker, sucker. Sucker, sucker, sucker. Sucker, sucker, baby. Sucker, 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 sucker. Oh, yeah, give me luck, oh. Lock on, lock on, lock on. We are griffin, baby. Sucka, sucka, sucka.
Body, body. Girl, you confuse my thinking. With your body, body. Girl, it's for you that I'm singing. With your body, body. Girl, come chop on my money. Now with your back, I'm in a door. Girl, come chop on my money. You make a man want smoke cannabis.
Sucka.
I'm my friend on reset.
Sucka.
All I see now, your way. Girl, come on, you make a dance.
Sucka.
I like the way your body's tempered from you.
Sucka.
You become juggled up from you.
sucker.
Make your body move for me,
sucker.
Baby, come check bang up from you,
sucker. Let a sucker, 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 baby. Sucker, 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 sucker. Oh, yeah, give me luck, 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 luck. Oh, yeah, give me, baby. Sucker, sucker, sucker. Step in the place, the party starter. Make them surrender. Whether they give them what they need, yeah. Another hit, another one. Nicki Minaj, she start to dance. Girl, I love the things you do, yeah. So baby, dance and dance to kusu, yeah. When you do that dirty wine, yeah, yeah. We are your baby, we are your baby. We are your body, yeah. Sucker, we are your baby. We are go crazy, we are your body, yeah. Sucker, yeah. Want to spend money, make me spend money. Make me spend money, yeah. Sucker, we are your baby, we are go crazy, we are your body, yeah. Sucker, 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 sucker. Sucker, sucker, baby. Sucker, 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 sucker,
sucker, sucker, sucker, sucker, sucker, sucker, sucker,
sucker, sucker, sucker, sucker, sucker, sucker, sucker, sucker, sucker, sucker, sucker, sucker, sucker, sucker, sucker, sucker, sucker. All your problems are no say solution, I ego. Are you getting? Are you getting? Mama boy, you. Your mama boy, you. And you're beautiful too. I want to hold you. I want to hold you. Girl, I love you. Girl, I wanna love you. I know you fell in love, but nobody caught you. When I got to your body, oh. Baby, sick of me, your dough. Your body, yo. Now you wake up all my money, yo. I like this, your body, yo. Baby, sick of me, your dough. Your body, yo. Now you wake up all my money, yo. Girl, I want to know who be who. You go to a level. Where are you, Scooby-Doo? Most of your friends now, Baloo. My lord, I crack a tear. My lord, I crack a tear. Thunder fire the best. We say I no go love you. Mama boy, you. Your mama boy, you. I'm beautiful too.
It's the kids, baby.
My kid.
Funny boy. Funny boy.
G. Foundation. One job. You lay a bay at you. Foundation. One job. Kiwanja, dinga, kwanja, shopping mwendo kuchanja. Sponsor, danga, kuchune komesha viranga. Basi vimba, tamba, ulo, waki kuchamba. Oh la la la, Chelsea Mangala, Makanda. Oh la la la, tukale sangara, Mwanza. Oh la la la, nyele chotara, Kinanda. Oh la la la, Beto papara. Samba, chombo, 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 kana kwenda na fashe, chombo, 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 kana ngosi ya loshe, chombo, 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 pechi chumba ni zeble, chombo, 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 takapeleka ukwe. Macho yako nalewa mie. Figo mkali ya nyongo. Pekecha, pekecha. Ulindi ulimbombo. Mini wako ni ngangani. Kama mbozi na kimondo. Nogesha, nogesha. Pekere na kamongo. Ah, baby, baby. Mwaza kumtadeli. Izo fujo chumbani mbetuka binuka. Wa, baby, baby. Oh, la, la, la. Chelsea Mangala. Yeah, yeah, yeah.
Atofanya nini, hautoboi. Ukiziba moshi, moto haukosi. Benzi kitu gani, yeah. Ila mkikuita unakata, uwe. Mkikuita unakata,
kuniumiza ndani. Oh yeah. Nikisema samahani, unanifokea mimi na wagizani. Yeah. Yamenifikia shingoni ma, naomba ya kwa dakika moja ma, nistiri japo kidogo ma, usiniache mimi na shauku ma. Yeah. Yamenifikia shingoni ma, naomba ya kwa dakika moja ma, nistiri japo kidogo ma, usiniache na shauku. Oh yeah. Ila nikikuita unakata. Usije niumiza, ukajoka nizuga, nitaumbuka, taniacha sulemba. Mapenzi ni ya wawili, nakumba usibadili. Kila shetani na mbuyu wake, takulinda mama usinibwake.
Manaki faunizi,
your tobara. I wanna be with you. Okay, Paku, I'm in the big. Oh, no, no, no. Hola. Machu Katarina Karatu. Nailo Shepula Kibantu. Nawaza ni kutore kartu. La usija ukariwa.
Ulo ni tawari. Ulo wachi parati.
Nabati wametapaka ataka wanatupa buti na mangolova niko na kabunde
baba bio kama tongola
sasa piti kibanz blena ni bamba ma niko na mitungi na maganji na maganda ma panda ma toto andama nishe mpaka kwenye ba niko na kakitu nani washa ni kami ni taa ona za fast ni six zoe shi aga kat kili za mapain mara moja kama better pan better than that you wani better than the redness kani lopa kwenye bit nani damu kama gandiba damu kama gandiba ni damu kama gandiba Tamu kama gandiba,
nega kila banani yote kama gandiba.
Tamu kama gandiba, tamu kama gandiba, tamu kama gandiba,
nega kila banani yote kama
gandiba. Uko ni fit kama iyo skirt umevaa, mia kama mpis kwanza kama biti kapuka. Tiko kwa DNA tabidi umebanjuka, ha ha itabidi umebanjuka. Time in a spill, keep out on a club, soon a journal leap a bill. But in the hook, I am a journal, I'm in a field. Says if you can't so come, I'm a DM and call. But need your pen of work or life, young will be major. Never keen out and pack a tushy cap and call. Soon a domino, where my baby see what it is.
Nasi kidogo, nitamuimbia. Nasi kidogo, jina nainua.
wangapi niambie walitembea juu ya maji ni wangapi niambie panda juu bila ngazi ni wangapi niambie kuponya sio kazi amenipa kila kitu wazazi mavazi akitembea moyoni akitembea moyoni anabadilisha akitembea moyoni akitembea moyoni anabadilisha so na msifu naona na katika naona so na msifu naona kiongozi na ngao la 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 la
Chali chali ndani donda funza mchaga jifia Fofu, bora kukweleza imenishinda siri wendo umeniweka kigajani nani kiteleza unikoshe na mwili chonde usije nieka Kisangani machunga kauli zirapoza zitafanya tuwe madui
Shorty gave me like a mind reader. Overseas and why is no rain checks. Once I showed her the safe, she ain't want no safe sex. AOD with the rain jacket. She a savage, Louis Vintage baggage. You know we the flies, that's a fact. And I need a new crib for the plaques.
When all that styling, I got what you need right now. I wanna feel it. Tryna take it high, let me see the gear.
Quit all that stalling.
Hold up.
Mastercraft on the beat.
Original Mr. Flavor. Every day in the
Mike K.
Every day in the party. Every day in the jolly. Oh, you move your body. No time for story. Where my woman? We supposed to the party, yo. No time to check time. Everybody shake it, baby.
Shake it,
for your mama, yeah.
Shake it,
for your sister, yeah.
Shake it,
for my baby, yeah.
Shake it,
time to party, yo.
Shake it,
for your mama, yeah.
Shake it,
for your sister, yeah.
Shake it,
for my baby, yo. Time to party, yo.
Shake it, I like it when you do shake it. Back it, I like it, nani.
you're my mind, yeah. Oh, your sister, yeah. Oh, your shekere. Oh, my baby, oh, yeah. Time to party, yo. Oh, oh, you're my mind, yeah. Oh, your sister, yeah. Oh, my baby, oh, yeah. Time to party, yo.
Girl, your body sweetie, 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 sweetie. And your fine face pretty, pretty. When you whine, you be naughty, 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 naughty. Aliko de here, you supposed to throw it. Adenuga de here, you supposed to throw it. Who's your daddy? Too much money, oh. Follow your leader, want to. Everybody shake it.
Shake it, oh yeah, my mind. Shake it, oh sister.
Shake it,
oh my baby, oh. Thank you, party, oh.
Shake it,
oh yeah, my mind.
Shake it,
oh yeah, sister.
Shake it,
oh my baby, oh.
For this my party, man ya plenty. As I for this my party, you go chop up plenty. Where my woman? We supposed to the party. No time to check time. Everybody check the level.
Check it.
Oh, yeah, my mind.
Check it.
Oh, my sister.
Check it.
Oh, my baby. Oh,
time to party.
Oh, check it.
Oh, yeah, my mind.
Check it.
Mideko itapungua. Asante mami, ulinifunza kachua. Baba kasema kumbo mwiko rachungi kununua. Tena siku lazi, sirizi, sawaganga. Kwa baraka za baba na mama tunadua. Undie paparazi, pingamizi, wenye viranga. Walo sema ayawi, ayawi, amekua, oh.
Subiri kitambo. Leo samaki kanasa kwenye chambo. Pongezi kwa kamati, yanavutia mapambo. Napata picha safi, litani kwa mabando.
Mwanamke usafi kakakulisukua. Umagirubisa kifi ya tukumbua. Kitana ni marashi, masaji kumchua. Kishanda sayansi, unakutegua.
Mambo ya matasi maba ni kuanga. Washa japo kamshuma, umeaone shanga. Mekapuke nanda kakasuti kama mbunge.
Ana mele meta.
Ulo mchanga muda kujipoza na punje.
Ana mele meta.
Momo nani shivo amekuja na fungwe.
Ana mele meta.
Ula chanda ukishi baru saka funge.
Ana mele meta.
Ina
kwa hele tutaona.
Kwa hele baba mama.
Ina.
kusasambua
sasam
mina sasambua
sasam
mina dina sasambua
sasam
sasambua
on the shape of your beauty. She got the eyes from China, hips from America. Yeah, my baby, she's finer. She the rock designer. Hey, twende chumbani tena kizani, pige bezi la maina. Hey, my baby, I am feeling you something. And tonight I'm ready. Only you that I'm wanting now. Yote changa nyezege, cementina udongongo. Mendo wako amatege, huko nyuma mgongongo.
Dance ama kulusa, dance. Dance ama kulusa, dance. Dance ama kulusa, dance. Dance ama kulusa, dance. Leila, leila, pashi lava lesh. Otashe kota lesh. Ndapu neka shor. Leila, leila, pashi lava lesh. Otashe kota lesh. Ndapu neka shor. Na malikon. One love, I'm a love, unconditional. Bangin' code style, original. Say what you mean,
my love.
Babe, wanna be,
my love.
Babe, tell me,
my love.
Babe, can't coffee,
my love.
The way you move your body, yo.
Yeah.
Look how it, I'm a serious, yo.
Yeah.
I wanna be your baby daddy, yo.
Yeah.
I wanna be your Super Mario.
Yeah.
Come to me.
Yeah.
Baby girl, come to me.
Yeah.
ABC.
Yeah.
Baby, come get the D.
Dance, I'm a kulusa.
Dance. Dance, I'm a kulusa. Dance. Dance, I'm a kulusa. Dance. Dance, I'm a kulusa. Dance.
Hey, la, hey, la. Oh, she love her list.
Hey,
oh, she got her list.
Alisemaga dunia ina mapambo yake, kiacha majumba, pesa, magari, ni wanawake. Nimezunguka, nimefika kwake, siwezi ficha, nimeshanasa kwa pendo lake.
Harabana, kakuma kiwana, mwenye sifa ya upole. Atamam, kakusifu sana, itofauti na wale.
Wajana, kule nilizama, tafadhali niokoe mama. Unipulize nipoe. Weno my queen, baby, my only. Sitopenda wende, bali wande. Weno my queen, baby, my only. Sitopenda wende, bali wande. Naficha mbeleko kwa jiri yako.
Jia jia tu nikubebe.
Naficha mbeleko kwa jiri yako.
Jia jia tu nikubebe.
We kama mtoto mina kubembeleza.
Jia jia tu nikubebe.
Na jicho lako la kungu kama la nikonyeza.
Jia jia tu nikubebe.
Umenifuta kwa urembo mpaka matendo umenikamata. Kisura shepu sio tembo, taweka nembo watoto kupata. Umenifuta kwa urembo mpaka matendo umenikamata. Kisura shepu sio tembo, taweka nembo watoto kupata.
Koleza moto tupike tembele, kisambu chana zinjegele. Sisi kutishekelele sikwachi. Linda na shamba wasijengedere, kuku nite kwa mujele. Misi pigani na wewe manati.
Ndiyo mana wako nimezama, sitaki miwa nitoe mama. Unipulize nipoe.
Weno my queen, baby, my only. Sitopenda wende, mbali wande. Weno my queen, baby, my only. Sitopenda wende, mbali wande.
Unaficha mbeleko kwa jiri yako.
Jia jia tu nikubebe.
Unaficha mbeleko kwa jiri yako.
Jia jia tu nikubebe.
We kama mtoto mina kubembeleza.
Jia jia tu nikubebe.
Na jicho lako la kungu kama la nikonyeza.
Jia jia tu nikubebe.
Unaficha mbeleko kwa jiri yako.
Jia jia tu nikubebe.
Unaficha mbeleko kwa jiri yako.
Jia jia tu nikubebe.
We kama mtoto mina kubembeleza.
Jia jia tu nikubebe.
Na jicho lako la kungu kama la nikonyeza.
Jia jia tu nikubebe. Jia jia tu nikubebe. Jia jia tu nikubebe.
Weka mami toto mina kubembeleza.
na jicho lako la Mungu kama la nikonyezi.
Hey, you lies, you lies, you lies.